Boule Sibi, Makala Konki Babimi, Jean Willy Yabananjili, Azor Molongi, Akisa Masela.
Anga ba souci, anga ba penseo, Kalanga yawa monte metoni na ba souci. Songa, 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 chéri nanga, Mufanda kinga na yo, bolingo Jean Willy Yaba. Sanga kimoso e bonga ki o bomba sekele kala lelo yo valere nanga esili bolingo ya Jean Willy e umelite o
ya baye
yo landi lobela ya bato papa
kandisa
alobi kenga na sanga mosolo anga papa sina kosuka wa ye
Kosuka wa pingai kosi kosi malto Elo kombe edo aigle de Paris Chic Mbomba Silenciala Mario Lufuena
Anga ba susi Anga ba
panseo
Alanga ya wa mote metondi na ba susi Songa 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 Sheri nanga Tufanda kinga na yo Bolingo Jean Willy Yaba Soki na sanga kimo solo Ebomba ki obomba sekele Tala lelo yo valere nanga esili Bolingo ya Jean Willy e umelite o
Yaba e
Yolandi lilovela ya bato papa Balo bingena na sanga mo solo Anga papa sina kosuka wa Alandina ye Jean Willy Yaba Awa kona zangine mosolo Bongwa kisi na simba teko iba pemabe
Eme Makanda, Jean-Jacques Mandi PDG Makambo, Milti Service Boyoka Remso Mondo, Chipika Kitenge
Kaka moto sirtu mozangi boye biye yawe Batela mobali nanga Jean Willy yaba nire undu Mokili makambo mingi na koya kokondo soto
Juste panfil klo de feki ala
Likama iswa kaka moto sirtu mozangi boye biye yawe Batela mobali nanga Makambo mingi na koya kokondo soto
John da Silva, Boni Mbemba, Belinda
Soki bomoni bibi saundu kulangai Soki bomoni ponje tingi kulangai Soki bomoni papi diambwana ye kulangai Lobana ye nazalise kolela na koyo kama wao
Sangabi, Jone Amaro Yotongi langa na komorise likundi Yotindi nga lisusu epaya ete pebwengo Ilivale klema ninja na Brisel
Na koka mwe mami, chawili ya babozi kiala Pasina pichula koda, na mokili ya se
Kamba,
Antonio Masela,
moto siri mwaza kiboye
biye Kudosaga
Batela mobali nanga Jean Willy yaba mire undu Mokili makambo mingi na koya kokondo soto
Jérémy, Yero Leblanc, Dede Monato, Landry Bilombi ah. Gouteur na l'onza
Thank you.
yokozo